sandu me ebu bembe kumbe mo ikukunu roro ya dere dajo monu ronu ya
pelela
ike fade ebu bembe soja kuna
wa
opa kika ndi holy ghost adoration
ja pike
uma adoration to eni yoke
mo
ogara gidi gidi ogara gidi gidi ogara gidi gidi woke te ye te
mo
okoko mi kono yoba to ye ude ya dere ni gwede ni webe ni yewe
she atukura na fuma
ya ye yazwe gubaya
oka kofi
jizos onyuku
oke
durumo
oke Oke nduru na akpa ike Wayari on this human adoration Binye Akun so moro juda
Binye monso binye
Oke nduru monso
Binye monso chuku
Binye no
Binye monso binye
Wachuku
Kana
kina mokwa Ka monso binye ni se
zinu nake Binye monso binye
Ka monso binye ni si business
Binye monso chuku
Ka monso binye abina kwa
kwa Binye monso binye
Second Corinthians chapter 3 verse 17. Epo mo le ba tan mo ro mo na le.
Bile o. Won so no give bile.
Papa o.
Eze nyo mama e.
Ni ka si
e. Ana tara mo.
O wa do re so toro ge.
O ke meji na la mu.
O ka ni mi ma du.
O ke meji na la mu.
Ni o bi ra nya ya.
O ma di bi aji gwa ya. Ka na tara mo.
Won so no ti pa ya ti ana to ka.
Bile mo so chuku.
Obo de da no
bua.
Yes, so surely,
surely they must gather.
They must
in
gather.
Many ways they shall disgather. Says the Lord of hosts.
The hands of evil one shall never touch you.
Everyone is immune.
Holy Ghost, over around your people. Fight for your people.
Come and walk with me, Lord.
Come and walk with me.
Come and walk with me.
Come and walk with me.
Come and fight my battle.
Come and fight my battle. Come and fight for us.
Take all the glory that belongs to you. Oh, ancient of days.
Come and fight for us.
Oh, ancient of days.
Mighty man in battle.
Monso binye, monso binye. So palie no geru papa o
Yanataramoke
Si oli dos adoration palie o
Yanataramoke
Si na boya bibie no geru go
Yanataramoke
O ke duru manso Ebu begi wayalia Nataro mwa adoration oke ha Inatara hanuki ya omolongwa Inatara Daniel oke ya Mwana nonu agriti pa Daniel Biete pa umwa adoration no 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 domo Ufago no 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 ago onye ga na puta na monso Dinienu
oga gara geruwa
Oke
ikukeli kwe jamike
Ikuku na baike
Uzenu ni
se Uwa fa yaya ni si umwa adoration
Uwezo ne ikiri kogoda
Uwezo
ne na mba o Ekwe la kandiko no wakoro Mara no na koro mbo kika kore
Monso ekwe na
Binye oke nduru
Dika ni je jok
Bezere monu
Lelo umwa adoration ono ha
Bezere monu
Wa monso Kene ni ana kocha Monso Gasa anu hoku Ufono ka na konu nwa Apo ki gasa ukua Ya
natara moke
Nataro madure so no ke ha Ya natara moke Ya
no natara moke mae
Ha yoke yamo ibero mo ga yamo
iko
se no
yana tara mo ke mo ikadi mu iba ga
Ikebiya o, Isaiah 22:22. What he opens, no one can close. What he closes, no one can open. Isaiah 45 verse 1. The gate I have opened for you will not be shut again. Isaiah 60 verse 11. Your gates will always be open. They will never be shut day or night, so that the wealth of the nation may be brought to you. And in Revelation chapter 3, 7, 8 and 9, I hold the key of David. When I open, who can close? And when I close, who can open? Hey, people of God, I prophesy the open door. Every closed door in your family, in your life, in your business, I command that door to be open now, in the name of Jesus Christ. I will come to you.
Every day of my life,
I will listen to you.
I kneel before your temple,
and I will help you.
Calling unto you, Lord.
You are our greatest friend.
Save my soul.
Holy Ghost.
Do you perform?
In Romans chapter 8, verse 26. You intercede for us with a sign.
Do they rise up?
Too deep for us to explain.
I praise you, Jesus.
Come and intercede for us.
It's your constant love, spoken of in the grave. All your faithfulness. In the land of destruction, I am miracles.
We depend only on you.
In place.
I am a Masundu.
Oh, my God.
I am a Makushi.
I am a
Ramaki.
Yanu Romani,
Yanu Romani, na nsogbu mmadụ onye ka anya mmiri na-emete nwa agụụ a
agụdọ bilie
obilie lepụ ya ka ọ na-aga lee agụụ n'anya ọgbọbilie obilie ụmụ onye gọta nwere nsogbu obilie ọ na-azụ ya dị n'ezinụlọ ọ na-azụ ya na stọk maket ọ na-azụ ya lụ na luba ọ na-azụ ya na puka pọl
ụmụnne mberede keja machi siri
ike
ero n'ụgbọ ọgụgụ akụbata mbade siri ọsọ ewepụta anyị ọ
dị
na-asọpụ aka mmadụ
kitapasị ọsọ
anwere aka dara
mba
n'afọ ịzọpụta
gị onye ka nkeluwo
ime
ọkpụkpe
na-akpọ nke oke chanyị na-ekwu okwu ya bụ chike bube mmụọ nsọ chanyị na-agba ama ya
ọkụ n'azụ
chike gwara fero mgbara bụ ndị mfere ekwe
chi mana
gbati na ntị anụghị ewu mkpịsị dị soro ya
ọkụ chanyị
gasị chi site n'ihe obere na be fero
dịka na-akpọ chi ntị
emụrụ agwa na-atụzi egwu
onye na-achọ nwa agụ okwu
ọ mere eme
nwaagụ ka
ọgba ifere ụkọ nọ wee kpọsọ
ụmụ Izrel bụ ụmụaka
ire tu
fero wee na-akọdụ Chineke aka mgba elu egbu agụ bi
fero
ọsọ
agwa Mozis
ụmụ Ijipt ba akwa
ọkwa ihe jabọ ya wo
onye na-akọdụ nwa agụ
na-abe fero
ị na-achọ nwa agụ okwu the child of a lion is a lion onye ọbụla na-akpagbu nwa adoration ị na-achọkwa nwa agụ okwu ị na-achọkwa nwa agụ okwu
enwere
chi dị egbe
dị ike bube mụ nsọ ọgụgụ gara ije n'oke osimiri
ọ bata nji nji eji ya
ịma mụ binye
o binye
ike ibere n'oge na
kwa ọsọ o binikwa ọsọ
binye o
ndị ogbenye ụlọ ọdịnala
isi nwa agọrị nsọ onye kọrọ na-enweghị
ewu ọda
onye kọrọ na-amụghị nwa ya
ndị a na-akọ nwa
ọgbọ ọkọrọ na-anụgide
chi gasị ekpere ala
mara na ọkwa nwa mụ nsọ
ụmụ onye gasara gị ekpere
akụdụ orukwu alaka osi
ewu
ụmụ
ya tụtụ n'ụlọ this in your hand.
Elijah not a rogue.
God has given you this power. Daniel, Elijah.
Daddy Tapera Neba Marube.
Nyawosa ma adoration.
Nani topera ye babara gube.
Onya mara dadi. Chimo topera ye babarube.
Ye babarube bebe.
Nani bebera ye bakuku gie.
Onya mara dadi. Chimo topera ye babarube.
Kobara we wosa ye. In John 1934.
Power, break every yoke.
Every yoke in your life.
Daddy tofera nyeba marobe.
Onyamara daddy.
By the power of this world. Let it go.
Daddy tofera nyeba marobe.
Onyamara daddy.
Daddy tofera
nyeba marobe.
Holy Spirit, I worship you. I adore you. My greatest friend, receive all the glory.
Holy Spirit,
you are my greatest friend.
Holy Spirit,
you are my greatest friend.
Holy Ghost,
you are my greatest friend.
God of adoration,
you are my greatest friend.
Come, Holy Spirit, my good friend, advocate. Send out from above a spark of your life.
You know my daughter, hate verse 14.
A friend in need is a friend in need.
Those that are led by the Spirit are God's
sons of God. You are my greatest friend.
You are my greatest friend.
In all situations, I wish to remain your friend. Holy Spirit, Holy Ghost, my devil, my helper, my healer,
you are my healer, you are my comforter.
In the battle,
even in the midst of persecution, in the midst of persecution, you are my comforter. I love you. I will never leave you.
My greatest friend.
My keeper.
You are my friend.
My friend.
You are my joy.
You are my joy.
You are my peace.
My peace.
Holy Ghost.
Holy Ghost.
Come to my aid.
Come to my aid.
My greatest friend.
You are my greatest friend.
Come and walk with me.
Come and walk with us.
All the day long.
Oh.
I long for you.
I need more power. I pray for super anointing. Anointing to heal the sick. I desire
it.
Oh, Holy Spirit.
You are my greatest friend.
My counselor.
You are my greatest friend.
My comforter.
You are my greatest friend.
My advocate.
You are my greatest friend.
Holy Spirit of God, let your power come down.
You are my satisfier. You are my purifier. My
Holy Ghost,
and my
apostle receive this power.
My great companion, Holy Spirit of God.
They wait inside of souls for you. I need this power. I need this fresh unction.
People
of adoration need this oil. We need you, oh Holy Spirit.
Our spirit and they shall be rewarded.
May the demoted be promoted.
And they shall renew the face of earth. Holy Spirit,
may the sick be healed.
Holy Spirit,
you are my greatest.
You are my mentor.
Our greatest friend.
You are my companion.
You are my greatest friend.
My nearest friend.
You are my greatest friend.
I really trust in you.
I trust in you.
You can do anything.
You can do anything.
I love you, my darling.
You are my greatest friend.
Come and walk with me.
You are my greatest.
Be with me.
Come and walk with me.
You are my greatest friend.
Music at praisezion.com.